wabula katechinyiga mukama zenkwetima nefitina munsiyo awanga namawanga twafuse nga balabe nangize njawulo netwesosola giro tungi zekasitantusiza omubaka omanyi bwono okikola twekati no mpage musango.
www.mp3ugandanmusic.com.